Pesa pare please, anyona nichosha, fuleni kila kona. My baby, I swear, nikikona stress ya unondoka. Na esalam is crazy, urugu kila siku. Lakini kwa kunuru wanapata mani, wanamaka mileke. Wendio jwa lango, katika da ee, salamu yote. I love you baby. Wendio jwa lango, wewe ndio jua langu. Katika da ee, I love you, baby, you baby. When you do a lango, when you weep, watch your own game.
We don't care.
Oh, and no one who am masha.
I'll be there.
Kutoka masaki hadi tandare.
Wanajua.
Hadi mwisho wa dunia, baby. Sitochagua. When you do a lango, katika da ee. Salamu yote. I love you baby.
Wendi ojwa langu,
wewe ndio jua langu. Let's go sumo tewi. Never let you go sumo tewi.
Bombo.